want you.
You know the sound.
Oh yeah. Yeah. Na huyu fundi aba amepiga tena.
Sounds by
aba.
Me. Nataka nikaulize nida kama inawezekana kwenye vitambulisho vyetu watuweke picha ya pamoja. Tena tuambie kama inawezekana tarehe zetu za kuzaliwa ziwe zinafanana, ili iwe ishara, ishara ya mapenzi, iwe mimi nawe forever. Umeshatia fora kuchomoka ndo siwezi, iko ndo kitu sitaweza. Naomba namba za mwenye kiti, mjumbe ama diwani, mwenye nazo nataka nimpeleke mpenzi wangu bungeni, ipele hata dakika kumi tuwe tangazo. Navyo mpenda ye.
My sugar, my sugar, my sukari,
my tam 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 tam.
My sugar, my sugar, my sukari,
my sugar. Tupendana na wivu tuoneana, ukweli dupu wenyewe si mnaona. Bibi na wake bwana, kada na chake chama, me and you. Naomba namba za mwenye kiti, mjumbe ama diwani, mwenye nazo nataka nimpeleke mpenzi wangu bungeni, ipele hata dakika kumi tuwe tangazo. Navyo mpenda ye.
My sugar, my sugar, my sugar,
oh, oh my sugar.
My sugar,
oh,
my sugar,
my sugar, my sugar. Kamuja, yeah, yeah. Basito, na huyu fundi aba amepiga tena.